suwabahari haufananishwi na kitu kingine. Wewe ni Mungu mutuliza mawimbi haufananishwi na kitu kingine. Unafanya mambo ambayo pesi wa hasira na gairi mabaya hafananishi na kitu kingine. Mungu mwenye wivu unatunza maagano hafananishi na kitu kingine. Unafanya mambo ambayo toa faraja ambayo wanadamu wawezi kutoa. Haufananishwi na kitu kingine. Haufananishwi na kitu kingine. Unafanya, unafanya mambo ambayo wanadamu wawezi kufanya.
Sifa zote, ewe Mungu, Fun. moyoni mwingine mimi wakuabudu, ila ni wewe Bwana uliye juu. Utakacho mimi nitatenda, mimi ni chombo
mikononi mwako Yawe. Tena ni udongo na wewe mfinyanzi Baba, nifinyage nitengeneze, uishe nafsi yangu, chochote utakacho mimi nitatenda. Jina lako Baba, wala usinitenganishe na uwepo wako. Mimi Bwana, hey, nimekubali tia zako Baba, nasema ndio kwako Baba. Nimekubali,
nimekubali,
nasema ndio kwako, niko salama.
Tazama dada, ndege wangani, hapa ni wanakulima. Tazama dugu, ndege wangani, hapa ni wanakulima. Lakini yuwala na kunywa, kwa kuwa yuwajua siri. Lakini yuwala na kunywa, kwa kuwa yuwajua siri.
Mbazukana
Yesu,
mbazukana.
Mama imara,
niko salama. Nikupe nini Mungu usiye shindwa. Jina lako Yesu nimeshinda yote. Nikipata Yesu nimepata yote. Kate wa uzima, falme wa faraja. Wakati wa kilio, wewe ndiwe furaha. Unanijua Baba, siwezi jificha. Macho yako Baba yako kila pahali. Jina lako Yesu nimeshinda yote. Nikipata Yesu nimepata yote. Kote wa Falme wa amani, nuru ya dunia, mkate wa uzima, Falme wa amani, nuru ya dunia.
Won't you rise up the youth, Papa? Oh, 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 entertainer.
Shang kushangaa kabisa nikitazama jinsi ulivyo nyota nguru mo vitu vingi vyote viumba vyo kwa uwezo wako Bwana Mungu nashangaa kabisa nikitazama jinsi ulivyo nyota nguru mo vitu vingi vyote viumba vyo kwa uwezo wako roho yangu naikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu roho yangu naikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu roho yangu naikuimbie jinsi wewe Roho yangu naikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu Nikitembea pote duniani ndege hui bana wasikia milima huu pendeza macho sana upepo na wafurahia Nikitembea yapote duniani Ndege hui anawasikia Milima huu peneza macho sana Upepo na wafurahia Roho yangu naikuimbie jinsi wewe
Ishara kwamba unanipenda zaidi Hivo nishaelewa Sifa nitakupa zaidi Na siwezi jizuia Sema wako wema Sio kama najigamba Umenitenda mema Na siwezi jizuia Sema wako wema Sio kama najigamba Umenitenda mema Umekuwa mwema kwangu Kwangu, umekuwa mwema kwangu Kwangu, umenitoa gizani
Nilipokuwa nimeshikwa mateka
Ukanipa tumaini
Kwako nikajificha
Sasa nitakupa nini
Iwe sawa na yale umetenda
Hakuna ila moyoni
Sifa nitakuimbia
Ili kugarimu
Salabani unifie Sifa ni kuibie
Wema wako niseme
Ili na wengine wakujue
Wote waungane nangu
Na wazee ishirini na nne
Masi wezuia
Sema wako wema
Sio kama najigamba
Umenitenda mema
Umekuwa mwema kwangu
Kwangu, kwangu
I know when Jesus you are in real full control Angels in a me love them no patrol No demon touch me, no not at all Blessings like a river them run I know when Jesus you are in real full control Angels in a me love them no patrol No demon touch me, no not at all Blessings like a river them run
them. I who say that me no bother them. Enemy them me no bother them. Liar them me no bother them. Backbiter them me no bother them. Bad mind them me no bother them. Blood of Jesus covers me. From all of them, I who say this me no bother them. I who say that me no bother them. Enemy them me no bother them. Liar them me no bother them. Backbiter them me no bother them. Bad mind them me no bother them. Blood of Jesus covers me. From all of them,
I know when Jesus, you are in real full control. Angels in my life, them no patrol. No demon touch me, no, not at all. Blessings like a river, them one flow. Jesus, you are in full control. Angels in my life, them no patrol. No demon touch me, no, not at all. Blessings like a river, them one flow.
My God is in control. Oi, it no matter who said what and when, with Jesus in control. Oi, him a make me much better than them when God is in control. Oi, it no matter who said what and when, put Jesus in control. Oi, he will make you much better than them. Say this me no bother them. I who say that me no bother them. Enemy them me no bother them. Liar them me no bother them. Backbiter them me no bother them. Bad mind them me no bother them. Blood of Jesus covers me. From all of them, I who say this me no bother them. I who say that me no bother them. Enemy them me no bother them. Liar them me no bother them. Backbiter them me no bother them. Bad mind them me no bother them. Blood of Jesus covers me. From all of them,
I know when Jesus, you are in real full control. Angels in my life, them no patrol. No demon touch me, no, not at all. Blessings like a river, them one flow. Jesus, you are in full control. Angels in a me like them no patrol. No demon touch me, no, not at all. Blessings like a river,
my God is in control. Oi, it no matter who said what and when, with Jesus in control. Oi, he ma make me much better than them when God is in control.
DJ Lizzie.